angubingelele, ngwamukele futhi engosini eFresh, ngingusibonelo Phithi wakangema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Isizathu ngenza lokho engikwenzayo, ngivuka njalo ekuseni ngikwenze, ingoba nginentshisekelo engacimi yokufuna ukutshela abantu abaningi kakhulu ngoJesu Kristu. Kuyadumaza nokho ukuthi iningi labo abafundisa nhlobo ukuzwa ngaye. Noma ubani osuke ethola isimanga somusa kaNkulunkulu ngoJesu empilweni yakhe, uyofuna nabanye abantu bathole lokho akutholile ukuze bakwazi ukuthi beze ekwazini uthando lukaNkulunkulu ngoJesu Kristu. Kodwa usuke waqaphela ukuthi abantu abaningi abafuni ukwazi. Ngakho isilingo kuba ukuthambisa ivangeli, ukumisa konke lokhu kukhuluma kokujeziswa nesono nokuthethelelwa kuJesu Kristu. Emva kwakho konke, ikhona okuyisikhubekiso kakhulu. Bekulokhu kunjalo, kusuka laqala ukushunyelwa ivangeli. Entshumayelweni yakhe uPetro umpostoli ayibhekisa ngqo kubantu abenze igazi likaJesu lichitheke bona kanye laba bambulala. Kwincwadi yeZenzo 4 verse 11 no 12 wathi, yena uyitshe ladelelwa inina bakhe eselaba yinhloko yegumbi. Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba likho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo. Intshumayelo yakhe. Abantu bamkhafula uJesu kusuka ekuqaleni, kodwa kuyona impendoleyo yokuthambisa ivangeli. Njengokuba uCharles Spurgeon wake wathi, bazane bami abathandekayo, ningazami ukwenza ivangeli libe mnandi kwabamqondo yabo isivivi. Ungakufihli ukuba isikhubekiso kwesiphambano, ngoba hleze ungagcina usenza singabi namandla. Ukuma kwalo ivangeli yikho ngamandla alo linjalo. Uma ukukhipha uyobuya liqeda amandla alo. Ukulinciphisa akukhona ukukhulisa amandla alo, kodwa kuwukulibulala uqo. Amazwi akhe la. Abantu bazolinqaba ivangeli likaJesu, kodwa ungalokho ukuthi ulithambise, ngoba uma ngabe wenza lokho kuyobe kuwukulikhipha amandla. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli fresh.